waxaa maanta magaalada Mandheera lagu qabtay munaasabad lagu xusaayay maalinta Jamhuuri Day. Munaasabaddan oo ka qabsoontay garoonka Mandheera Stadium ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha ismaamulka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif, gudoomiyaha ammaanka u qaabilsan dowladda dhexe Onas Maskiyada, qaar ka mid ah golaha wakiilada iyo bulshada qaybaheeda kale. Ciidamada noocyadooda kala duwan, arday iyo majaajilaystayaal ayaa goobta ku soo bandhigay bandhigyo cajiib ah oo ay ugu talagaleen munaasabaddan. Ugu horreyn, barasaabka Mandheera oo madasha ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayso ayaa tilmaamay in dowladda ismaamulka ay ka bixin doonto lacagaha iskuul fiiska ardayda dhigto dugsiyada sare ee dowladda wixii ka bilowdo sanad dugsiyadeedka cusub ee soo socda.
School fees waa la socotiin waqtiga eleshankii. Intaanan joognay, intaanan istaagay, waxaan idin baallan ka qaaday insha allahu January marka la gaaro dowladda Korbes inay bixin doonto school fees. Waxaan rabaa inaan idin aqaajiyo arrintaas. Hadda diyaar waay, shalay ay mitin nagu dambeysay, principals dhana la shirnay, go'aan gaaro insha allahu January haddaa la gaaro oo ardaydan oo secondary school oo dowladda ku jirta day iyo boardin ahaato inay county government insha allahu ay bixin doonto school fees.
Dhanka kale, barasaabka ayaa ka warbixiyey sababaha loo joojiyey lacago la siin jiray dadka danyarta ah ee loo yaqaano cash transfer, waxa uuna tilmaamay in dhowaan dib loo bilaabi doono bixinta lacagtaasi.
Run waaye, waa la fadhiistay ninkii u weyn oo Nairobi joogo. Arrintii waa siduu isagu sheegay, ilaa 1,400 qof oo ay list lagama bixinin laakiin laga istaajiyey lacagdii ay heli jireen bish kasta. Arrintii dhibka waxay keentay, waxay ku arkeen dad oo dowladdu u shaqeeyo oo dowladdii county ahaato ama dowladdii national oo listi ku jira, lacagtana waxaa loo talagalay dadka miskiin soo maheen. Dad saboola loo talagalay, nin shaqaale county u shaqeeyo ama national government u shaqeeyo haduu bishu qaato 3,000 waa ceeb soo maaha. Marka arrintii horta dhibka taas ay keentay, marka waxaan isku heshiinay inay lacagta lasoo daayo, laakiin baaritaan ay sameeyaan oo dadkii ay sheegeen inay dowladdu shaqeeyaan ay kala saaraan.
Ugu dambeyn, gudoomiyaha ismaamulka Mandheera ayaa tilmaamay in weli deegaanada ismaamulka ay ka jirto xaalad adag oo ay sababtay abaarta, isagoo bulshada ugu baaqay in ay isku naxariistaan oo aan dowladda kaliya wax laga sugin.
Waqtiga xun aan joognaa waa waqtigana laga rabo inaan waxaan haysanno aan u deeqno dadka jiraankayn, laakiin tan aan u keenno haddaa laga boobo waa nasiib darra. Marka waxaa iga codsiya, waqtigaan ku jiro waa waqtiga caadi maaha, waa waqtiga hore oo nin walbaba raashin inaan rabo inuu qaato maaha. Dadku way dhibaysan yihiin, dowladdina meel kastana ma gaari karto. Waxaan rabnaa markii dad lasoo qoraa inuu dadki daran ogoomaha, dadki waayeela, naafafka meesha joogaan lasoo qoro, aan tusno inaan dadkan aan wax u quuri karno. Magi nin walbaba duu rabo, Mandheera dhan raashinkan lama deeqi karo.
Si kastaba ha ahaatee, 19 sano ka hor ayay ahayd markii dalkani Kenya uu madax banaanida ka qaatay gumeystihii Ingiriiska. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandheera.